mle mene mdogo ila macho yanaona. Mablaza na tiseka mapenzi yanawapa homa oya noma. Somba ya kukuta utashangaa, nasikia mapenzi donda ukilipata nekara. Wapo nasema matamu ya pombele ni machungu, siseme sitokuja penda no. Na mdilia Mungu wapo wengi walosema kama mimi leo wapo kwenye penzi. Kime wakuta nini ah, yanaweza fanya ukakimbia familia. Ndio yanafanya mablaza kutonalia, yanachanganya kata kuyahadisia. Mapenzi sokeleze la watu wanajifungia.
Haya mapenzi yana mambo mengi, yanaweza fanya ukakimbia. Misi ya wezi yatanitwa machozi, bora niwe mbali kuyafikia. Wengine wezi wanafikia mapenzi, watakusuga kumba pita njia. Naona mengi kusema siwezi, nilango bogu siwezi kuingia.
I say naogopa, naogopa, naogopa mbaya. Oh me say, oh me say, oh me say fire. I say naogopa, naogopa, naogopa mbaya. Oh me say, oh me say, oh me say fire.
Unaona kama flani, alionga nyumba mixa gari, lakini bado mapenzi akamtupa mbali. Haya mapenzi kikweli yana fadhali, unaweza ukaleta umeme yakapenda kibatali.
Haya mapenzi ni dawa ya sikisikio, yanaza kwa furaha mwisho kilio. Yanataka nini pesa salio, usichukulie rahisi wanakesha wenzio.
Kupana na riziki, mapenzi ni kisiki, unaweza kesha kuking'oa na ufanikishi. Kubali achia city, mapenzi ya tweli city, hata wenzako wamepotea ulipoleta ubishi.
Haya mapenzi yana mambo mengi, yanaweza fanya ukakimbia. Misi ya wezi yatanitwa machozi, bora niwe mbali kuyafikia. Wengine wezi wanafikia mapenzi, watakusuga kumba pita njia. Naona mengi kusema siwezi, nilango bogu siwezi kuingia.
I say naogopa, naogopa, naogopa mbaya. Oh me say, oh me say, oh me say fire. I say naogopa, naogopa, naogopa mbaya. Oh me say, oh me say, oh me say fire.